ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Kubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ama-news feed kulezi insuku kwezokuxhumana agcwele inhlakanipho eningi yawo esehela nasibizela kuyo esitshela ngobuhle bayo ngokuhlukahlukana kwayo. Ziningi futhi zihlukahlukene izihloko oyithola khona, ngaba zeluleko engavamile zezokudla, ziyimpikiswano kwimiqondo yokuphila ethile, ukuveza ukuthi owesifazane wayelimaza kanjani emsebenzini wakhe wokuqwayiza ngokuthi abe ngoshendezayo eceleni. Uthi ma uyilalela uzuthi hawu, kusho ukuthi lomhlaba esikuwo uloyiwe uqobo. Okumangaza ukuthi le nkela kayitheka ibizwa iphakanyiswe ngokuthi inhlakanipho ilabo bakulomhlaba. Ngisho amaphepha bhuku abesifazane ubelokhu eqhakambisa lezi ihloko iminyaka ngeminyaka, ngiyayibuza ukuthi awukaze ulingwe ngokugwinywa kumbe ugwinye yonke lento igcina sikumomethe ngokuhlukele. Nango Paul umpostoli eqondisa ibandla elabe ligwinya umqondo owabungaqhelile kakhulu nalona, lokhu kwenzeka eminyakeni ezinkulungwane ezimbalwa ezedlule. Eyokuqala kwabaseKorinte besibili verse 6 no 7. Kepho ukuhlakanipha sikhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe ongasikho kwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhobhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade. Inhlakanipho kaNkulunkulu ingebukeke ingeheha nayo njengeinhlakanipho zakulomhlaba zinjalo. Kodwa uthando, inhlonipho, intobeko, ukuthethelela, ubuhle. Siyazi ukuthi yilapha inhlonipho yoqobo kuyiyo, futhi siyazi ukuthi iyasebenza. Awu sihlobo sami, ungakhohliswa inhlonipho yabantu abazodlula masisha, ngoba ukuhlanipha kaNkulunkulu emfihlakalo nefihlweyo, uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu.
Kuyithwale devotion e fresh siku zonke. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.